Rest in peace. Esther Mekeka, almaarufu Toto, Young Mission, tuenipole sote, sikia sauti ya Tom. Haya ni maagano yake Mola msidie, Mola ameshachukua kilicho chake, hatuna budi. Tuliumbwa kwa mavumbi na mavumbini tutarudi. Moyo mkweli twajikaza, ila machozi yatiririka. Angalia mama kowe, mama Beti analia. Amuka mwanangu Esther, usiniache mbona mapema. Dada Sada na Yeshalet na kaka Deri wanalia. Dada Esther amuka we, unatuliza mbona mapema. Msilie, msilie jamani,
Esther ameshalala,
amevipiga vita vilivyo vigumu.
Esther ameshalala,
mdewa yote familia wakupa bai.
Esther ameshalala,
twakutakia safari nzuri weta.
Esther ameshalala,
msilie, msilie jamani,
Esther ameshalala,
amevipiga vita vilivyo vigumu.
Esther ameshalala,
mdewa yote familia wakupa bai.
Esther ameshalala,
twakutakia safari nzuri weta.
Esther ameshalala.
Vita vilivyo vigumu.
Esther ameshalala,
mdewa yote familia wakupa bai.
Esther ameshalala,
twakutakia safari nzuri weta.
Esther ameshalala,
msilie, msilie jamani.
Esther ameshalala,
amevipiga vita vilivyo vigumu.
Esther ameshalala,
mdewa yote familia wakupa bai. Twakutakia safari nzuri weta.
Esther ameshalala.
Dala salama, Esther almaarufu Toto, tulikupenda ila Mungu alikupenda zaidi. Tuweni pole pia town yote na majengo na Rabai pia. Tuweni pole kwa kumpoteza mpendwa wetu. Msilie, msilie jamani,
Esther ameshalala,
amevipiga vita vilivyo vigumu.
Esther ameshalala,
mdewa yote familia wakupa bai.
Esther ameshalala,
twakutakia safari nzuri weta.
Esther ameshalala,
msilie, msilie jamani,
Esther ameshalala,
amevipiga vita vilivyo vigumu.
Esther ameshalala,
mdewa yote familia wakupa bai.
Esther ameshalala,
twakutakia safari nzuri weta.
Esther ameshalala.